Toyo Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Fili dambe to boggi jene gafandu hala Mamadou Samaseku jom nyali sakrabe hedibe. Bomo ko do to kulo jaba muti e gawo jamarande woytiki tatugol kura e on wattu goto men gullirde meteo humpiti satare wulare nde kasin. Bangal mutare golle zung men joda halaji na gondi wodede takumben hakunde transporteur be kany lam o en wattu goto syndicat free transfert na jugiti mutare golle mayre fudunde hande noga jogum avril. Si jotamani na wondi janginde journalist en makko be wobbe do jogol lam e habbe ben habbo jibu jawdi ngal do kawtal balle tati fuddi alal bare hande berne do faba cooperation suisse dingun sembe ko warujam men hande kikide alal bare noga jogum avril 2023 bismillah sakala. Blanco beto berni lammu segu majike beta ko o woytadi rafi kuran le ngallure mabbe gilla dubi kewdi e on wattu goto ber nukuji kewdi dun holliti metta mabbe sabi ngul tatugol kuran hono to gabama ko gato kolonje ba motti gaw e ko nande mudun kanko fati yatra won ko hemen ke dafa sango maro golle alsisi
to majande fuddi rompo e mabbe to be jotti fa to kumado o gollata be kokki dum ton bataki le odo bataki be bi tidalaji ko nayri bangal kurangaji hebene jogalo ko yaawi sabide dum waddi tidalaji mo le nokku mabbe o Boubacar Samake yo nyottino kabaruji Zenesi bla
leedi fuuni wala kuram ana tiide juude mudum yaade yeso mide jidi groupe ngayi tati gondi do di immine nyaloma kibbo to e balde tati fay lampu ngaji kubbonoji le dati di dum wotti hubude min wattata ko min gondi wadde ko feeso min kebaayi ko min tawtata ko sabino kabar o wordi ni ka ana tiide sanni golle ana tanni koyde le gollirdi fu
nokkule kewde kurangaji di an jaha tan ana beede tidde le nokkule meden de non dum wori le gallure bamako de motti kanye gawo lamido fedne nodata alkomde holli metti mudun sanne nodata fu kanko Abdoulaye Balo wi madrajan gonde wadede do hen
min jey yidoide fedde EDM de miden gondi golli didde mako yella tayugol kurangol ana timma miden bawi haltande jamande wiide ko be kaltani men ko kana bunna berne EDM ana wondi wadde ko wawi fu yella konter ngayi gondi don di ana heba waytede wada konter ngay goddi urdi mujjure burde di min jogidi kaaki fa he fu sodama nyande fu so masin ngaji coda di hebama dum feccete ene lendi mangal mudu fu
le on do wattu fu sudundu bino dete metio le leedi meden de hollitiido wularnde an way beedade kasen le leedi meden di be bi jamaane tinno wattana ko he mudde hakkille sanne fati boye e nangeji di san lelo le cuddidu taydo hendu woni e mudun
sagrama tutaklaaj wadu ko wonyam banga bem am facebook ar twitter to kala bankro asi hultan video yimbel don ben masin binama ele helgol butiki jam 33 abnende don no kambe wibe be gardi ben katakatani fode mabbe helde ba folgal e ben feldude jabe do be do yimbel gommo be lehen fode den nyande alternerne no ko inay avril yimbel na yon ben hedike ele accident ben neddo no hen gorko e gindu ben be mobile transport goto woni guppe nuko fande le kabaruji mbiyen le totugol kabaruji mabbe hande CMTR hultiwide mbiyen murtere golle hultande mo centre hulti kanyi STA mbiyen jaltata kasin den no haldu le ngal do kawtal no kobe kabaruji bamako do hande bange goddo dun gollobe affaire étrangère be do kay ne juki fuddi murtere golle mabbe savi be kambe la mo hawrali do gotum kanko Umar Issa Tugula hawrtini dum fuf e nyafdon Issa Umar Tugula hawrtini dum fuf kedan fo tan Umar wagal
hala jano gondi e wadde hakkun lam o kanye fedne no dete collectif de fédération des transports routiers et chauffeurs du Mali ndedo fedde wi wadanno murtere balde tati soni fedne no dete CMTR de fotinaka ton kanye itude vignettiji fedne no dete conseil malien des transporteurs routiers holiti wide dido halaji wala fuddo jowi kanye himmeji dibe dartata wattu joni o di ndedo fedne no dete centre wi tawtake e murtere mabbe de le on do wattu fu kambe golloble cuudi ministre min de kabaru malin ko wonbe njola be puddi murtere mabbe leeyi nogay joy lewru avril ndu ndedo murtere ana ware eruji temede joy chapande jedde jeegom ko peccata
wattu no gonden do mbiyen fay goto mi mata jogi do nyawkelo dande dum woni ko kanko ndoko kabaru lupto gabe turi hali ben yo tagal halaji kewdi lu resources so ngaydi holti de wide ben nyawkelo dande dum di menaji tan to lupto gabe turi no kambe ardibe be nan darra jamarande jodo hakilo fay hunde wala tun o do wattu fande le kabaru ben ko warta tabantaton journalist en ben leedi mali kanye hejab esju tamani an gondi el ben jande e famu do jogola lamu e kaydo habo jibu jawdi sisli o woni ben darande ben ndokobe kabaruji do ngal do kawtal bolle tati fanda mudun woni jogola lobbo lamu ben bingul denka ko habo jibu jawdi kambe ben irube bank banyagara kulikoro sikaso e ko nandu mun en ben ngoni ton den jande e famu o landi dum woni esju tamani e do faba Cooperation Suisse ingana kulu may gam gonnodo gondo e mabbe won ko hebani ke dafa sangu Umar Bagoli RCC
joni si jottamani waran hokkude kabaruji ko nayri bangal lamu lobbo kany habude e yurko yurko idum e hejjuji gondidi e wadede di dum wadso journaliste be an gondi e jenginere dati kandi nangede di Martin Fay yo kejjade fedde fondation irondelnde le leedi malindi
il est toujours bon de
ana hani wakati fu michintinde nantinobe kabaruji di sisili ngaji di bekani tugade de mudum le golleji mabbe sabi nantino kabaru kany woni kaybo golle demokrasi demokrasi ne fu wala so tawi margal lobbal wala
démocratie sans bonne gouvernance
kambe journaliste en tawabe tombe bi ko ni faana mabbe Martina Kumpa kabarno yurkuru ko ji worri be kokka yimbe le be do hakkilaji lobbi kanko noddirte Ahmed Sekou Diallo gondo le pelle communauté kabaru habude yurku yurku kany talka ko lino ko o goto e tawnobe ton kany jenginobe
ce n'est que les journalistes qui peuvent
nantinobe kabaru ji be tam jogi hem darno mounde sabe kambe baawi humpitinde janyelidi kambe waawi faabade be yellabe mbayta no be ngurdi sabe so mbaaji be waytaaki yuruku yuruku fay hunde timminta
parle d'arrêt de la corruption
kambe gondube jangine de do jande balde tati e be domti faabe keba do en hakkilaji lobbi no yuruku yuruku worri
to bankasto le wudu leedi ndi men yalla men sabi luwale sotune de berno hultan wiide jande di puudan hankasin yurul altinata yardi aljumare 7h30 tv fu yottade 13h30 40 ben 13h45 den fana mudu wi kambe ardibe jande di yo haybude sukabe ben bangal ben satere wulare de den no kambe sarabe sukabe lu kuybe kany sukabe lu kuy ko mun en beltande sanne odo kabaro le yottere meden lulinde on nan parle hande me man hala bunandaji ciatuti di ngade de leedi ndi denno yude bamako do masina banka signoro e men nyoro mangu e ko nande mudum be fuf do fuf ben wonko hali e do kabar mudum hawrunti dum on adama ahmadu haydara e do festango alsisi
c'est vrai qu'on
a ngonga rafinde nagu o anan lukule kewdi homo fungi dum 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 ana hen wadude goleji amen du na do yaade lumoji fami chomo fu wawa wadede kasem sabe rafinde nagu ni nukule to liddi wala ne mayo mudum kasem na duto dabaji wala hono fu sukabe watta kasem yalla na heba hunchande hore kulle de be kasem dine mudum du ye goto e sababuji ko wadi so lugerande lamu lindi yopito runki uddede fa odo tidala hebena jogola wajibi kina mangal pade embe hedo yimbe ngombe tumbe sabi minen dum wodani so wiyama mi kala ngonga kana kobe amen be ana wundi wadde ko be mbawi ko tewte ko ni woni leedi malindi ngaden ko mi mbawi fu yalla mi de dena lindi
so vraiment le mali
ana e yimbe ben be mburum en samata nyamata ke denno yurobe juude be tan kanko adam amadro wonko hawntin en kedda festango alsisi
kalsi mako nyamata kedi hunde fuko kalsi itete mudum o yida neddo ana wawi latirade ni bakilu toni halaji di yimbe nanta nyaloma fu joli chagalindi wonno jon wonko o warti wakati o ana tidi to wonko o haltanta yimbe sabi o yida itude kalsi kalsi am watata ke hunde fude wajibi kinami ewa tati di ngattami kalsi an otofo nom holitiri wide andube hala wana nom holitiri wide na asa undu le mayo ana buri nardude bakilu luhunde joli anayidi kulleji mojjudi nga o yida itude kalsi o mo jabi fei hadde hore mako hunde ko hasindine mudum yella mo heddoro kalsi mako otan chaahibe holiti wiide bakilu faisol suudu jawdi woni so anardi dum kalsi o wi'o wala haya yimbe len jardi be du wontunde certube kanko joli e be jardi hokkude ko be jogi fu yimbe o mo narda hono mako fu jokkito golleji de wonde wadde di ngale adnandu hande neddo fu ndokko woni jatirte do hono wala ko andi o salta ko juude fei ko wala ko andi ko nardu dama fu o hokkete nom yogabe kanyu en ka holtirta wiide
sigola ka sakram pamido karten kabal jom hande mission tan do sa do be mal amen 3w.tamin.org man non do jamu 3320 do sede yotro meden magazine mayde kay hundo wowande ka sikki wala ne mayde soni hebi neddo sona amben urama warnama do wuji sikki wala dum huwantama sane denno memde hala mudum do ndo hawruntin en kanko kalifa goita kedana fe sango min alisisi yo encourage mayti latti sababu tampinde yimbe rewbe li ngurdam mabbe goto fuduna jogi no jabbira on wattu tidudo on honno holitiri yogabe to yuroso e sikaso
j'ai perdu maman
inna am yawtile hitane 2021 mi wadi nyalade kewde mi wawa danade mayde mako ne tampini kan sanni mayde ana metti sanni wala fu jogan do dum safare dum e miloji am o dawdo tan ngaso ngonga o ana anda ka o witti e dawol gol o wartana e mudu abada wana hunne newi ne fi de hitane 2014 yimbe idom be takki mi sanni woni jawtube kanyu en du lebbi jeegom ta naati hakkune mabbe dum hosi handin de kan ngam hebi iwtude e mudum
jera avec le temps
mayde neddo on waw latare sababu toke du cellal yimbe galle mako fay battibe mo keddana docteur Isa Gindo do wotorotu sesref klabankoro
hono en bamaraabe hollitiri wiide haalaji mudum wala tuuba kasen idum metti sanne mayerede neddo mudum neddo fuumo nyaw berne woni mudum mayerede neddo mudum ana waawi sattinde dum ana waawi du fay wattude tension e neddo juhure so mayere neddo mudum ana waawi latal sababu yopude nyaw e neddo fa o lenne doktoro mi yiri gite am yimbe lennaabe doktoro saabi mudum idum yoppa e mabbe sukulaaji idum waawi du fay waddude e mabbe AVC wakati ay hamto mako tawa o mo joodi kan ko tan mo wondi milade
wattu mayiti hubonta fe yogabe denno hinada beedo yalla on do wattu no jabbo hana fe yebede juinobe hakillaaji lollirbe psychologue en hultivide sifas jogola yimbe nangudi lollirdi TCC therapie cognitive comportementale dilato sababu waltinde hakillo neddo mo sinni yerraki mayde kedana docteur Abdourahmane El Hadj Touré psychologue
ça traumatise souvent
mon jida mayde hosi handinde dum fu atawam mayde o om battino dum sanne edum hasindini e faba mu yimbe ana haani wattande joom hakkille o haana yoppede kanko tan dun saabi ko heefu yimbe le mayraabe neddo mudum atawa yimbe ana batti dum ana waajo dum yalla ana yiggintina dum maydene to wana huune ko boni mayraado neddo mudum ana haani yoppede wulla fitto yimbe galle mako du ana waawi waajade mo faabo mo sanne yalla mo heba bettaade o do wakkati naw
ko dum fufu ndarande dina e le odo kabaru o tunke en dinaaji holtibide wi wattuuji tirudi sanne di neddo hari nawtrade beedude battade jomirado kedda natiyan bari o almami to kaytul
balma sedo ko
mayrade neddo mudum ana wadda metti yonki neddo allah subhanahu wa ta'ala o holtibide le qur'an mudum o hunde fu ko wari bingel adam idum welina idum metti allah o haani yettude sabi kanko tan waawi imminde ko woni e joomu o ko munyal na faamu dum ana momni sanne neddo fu jogido munyal ana fandi ko yarta lawol gol haana yarbe
ibudo
pasteur tadi jara mo eglise evangelique cultivide moyde kay fay goto hisata e kabar mudu sabi fa hunde mbawana dum kambar dun cultivide han do wuji ngade fawde neddo en jawtudo denno mbiyon alahino yafo ibobe.